yele
webbook ugaar ee warbixin ku aragana xaqiiqada ku warramow
adduunka aqartis geysa akhbaar walaalkeedia idaal news ku xaqiiqsooy
dantii horumarka bulshada kan ka dadaala waan ku daayto degdeg ka booqoy websiteka idaalnews.com
webka wararka heeso leh ii waliidii dhabti aad ku helaasu idaalnews.com
website dineen badan ayna dhexdhexaade idaalnews.com
warar ingiriisi ah Soomaaliya kan ka bandhigo idaalnews.com war wariyaha ku aragta idaalnews.com umuddahooda naseeta etmaame amayke era booqoy idaalnews.com
hadalo ambaaray sidoo wararka ka helayna toqomada idaacadaha kool galaayeen magaalada Johor oo magaasha Leerow City FM iyo lamwari ku tirsan oo ciidanka maamulka gobolka Shabeelaha dhexe ee habsiga dhigan idaacadana hoobada ku batti alaabtii qaar kumidana la sheegay intii ciidanka qaadan runtii may laha arantaasi waa to taadi ka xurriyadda iyo xuquuqda aadanaha marka man sheegay hay'adaha xuquuqda aadanaha arimaha say dhiyahay waa arimo markaas ay lidiga baad saxaafada runtii saxaafada xur way yaa xur atadana yaba isla qaamayta wala qaar yaba ma sheegayta had gudubna ma jeesidayta marka arantaas meen aragane ka anoo ka hadalo magaga magaga kiike oo gudoomka henka ururka saxfiinta qaranka Soomaaliyeed NOSED iyo kan gudahan gudiga fulinta NOSED baahda saxaafada Soomaaliya mayla tarantaase waa aran lidiga xuquuqul aadanaha isla mar ahaantaasina hay'adaha xuquuqul aadanahana runtii aan gudbiyo in arantaas ku duwan
dabcan Cali Ilyas wali beeta gudoomiye ku xiyeenkii ururka saxfiinta NOSED sida wararka una hanay deerahaayeen wali markaas ay sheegayna heroka idaacada intii dambeeyti intii wariyalkii oo bombooniyan warar la xariir deegaanada Puntland marka arimoogaasay may ku jiraan maadaama ad gudoomiyihii nasajeeta
runtii may iski day intii ana hadda ba adkin coin ama waraysigan dhiibna in aan macluumaad weydi maamulka naftiis ana la xariir wariyalkii meelroogi la xariir marka madan aan kuur gali mayl in sheegay in dad oo markaasay baraka ayaalay oo tawaalaysan meel deganaay idaacada iyo baahidi in nandar yeelo aan lahayn saas dartii ilbaabadan isku dhowi maxamed Ali Yunis hadii runtii lanku geban saxaafadu walaal ka dhibaatay oo la ka dilow la ka dhaawac oo lan ka hanjabo walib waa xaqiiqdii oo sheegayaan warkaada sheegasoona dabcan may ogna ininan dhibow hitta kan ganacsiga ama dad sheegas naga musmarkay nankaasi ka dhibaatay laakiin may laha maamulka Shabeelaha dhexe oo gudoomiyaha gobolka Shabeelaha dhexe aan kooray saxaafada afsha ma hiri kor saxaafada xurriyadda may ka had gudub kor walaaseen wal iska basid way sharciga saxaafada qow mudane gudoomiyada Soomaalnimada taageeliyas wariyalka say waa in xurriyad iyo helan la ku bilaabo saacadun aan hadalow anoo ka hadalow magaaga NOSED may kood sidaan mudane gudoomiye gudoomiyaha gobolka Shabeelaha hoose iyo saraakiisha ciidanka gobolka Shabeelaha hoose ciidanka Shardubun may laha idaacadaasay waa in hubada reed laankanaga alaabti la qaadina waa in la insheena wariyalkina waa in xurriyad iyo helan maadaama macluumaadku una helaa in iyaga jirta inuu ka xirinin habsiga dhexe ee gobolka Shabeelaha dhexe ee magaalada madaxda Johor
dabcan Cali Ilyas wali bay sheegday intii calaabti idaacad xitaa la qaadaday wararkan xitaa wali bay sheegayna wariyalka qaarantii linka hanjabi xitaa hadii idaacad isin kooytan naftirka kiki intii habsiga la siin dhako marka wararkaasina may ki dheegdi
runtii arintaas ay jirta ma hay la hariiray wariyalku tusin wariyalka kool galay idaacadaas iyo luqash oo lubax sidan madis saaxiibada oo lihiri iyadoo ka jiraan iyo ku shugaan hay'ad hadalan walaan la roog way la fadhi way ma haytay mudana gudoomiye taadiya dhiyahay ilaa tan mu ku hadalne una may wariim ihiiniya madiya marka danti kalafti in aan hadalo runtii markeerad yakanage saraakiish ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed saraakiish ciidanka ee Jowhar kool galaayan ee ha ku tirsanaadan maamulka degmada ha ku tirsanaadan maamulka gobolka Shabeelaha dhexe waa inaysan xurriyadda saxaafada aad aan la shaqeeytano ee lanka had gudubna lanka suubna xurriyadda saxaafada ee dabcan way jiray xurriyadul qol may kumid nanki inay us markaasay aragtidis cabir kora may kumid in wariya xaqiiqda jirta sheego kor laakiin hadda aranta wariyalkan ama idaacadan lan xaraashay wariyalkan lan hiri maxamed cali yunus markale kanaga waliba dhibaato haysta dad masaakin ee tawaalaysan oo yow mikrofoonkan la seedan xaaladin ku war ma beeran yelan hiri arankaladna ma arantaasi oo maamulkan mus marka nagati marka may laha xaqiiqda wariyaha hadii li hiri haano hadii la xaraashay han kale hadalaya uniba hada hadalahay walla haraashima leh marka hay'adaha xuquuqul aadanaha han taageeraan saxaafada may laha arantan ay ku hadalay arantan cadiga ah way xuquuqul aadanaha iyo xurriyadda saxaafada
ee sidoo la dareerna ee wariyalka lihi hirhiir oo idaacada ay ka shaqeeyeen intii ay ahaayeen ee agaasimihi iyo milkiilihi idaacadiya ee wararka qaar uu ka deegni marka adina gudoomiyihi ee taa arimaha wasayna may kula dareerta
ee runtii sax way ee Abdi Shukur Shaasha oo lare milkiilaha idaacadaas ee waa nan muwaadin ee muddin has la shaqeeyni ee tan kale ee Abdi Karim Wadan iyo lernan ka kale oo agaasimaha meelo ku hay runtii aan may ka ogaay dad ee muwaadinin ee dalsho in shaqeeyahay ee xitaa qarsho in shaqeeyaan TV-da ka dowaha afka Soomaaliga oo Jowhar iyo wakiil wareediyan ka hayaan marka walaalan hiirina arantaasi hayti marka maylana arantaasi maynka baaqay taliyaha guud ee ciidanka nabad sugidda ama sirdoonka oo la sheegay in sheegay in idaacadaas ay hirowsha iyo wariyalka wadowsho iyo alaabta meelayaalay qaadawsho ku dambooyay waa in wariyalka say xurriyad iyo reed aan helan waa in markaasay lanka had gudubna xaqiiqdiyo sheegannaan dhiwaateen ee gudoomiyaha gobolka Shabeelaha dhexe markeelad iyo kanaga ee mudane gudoomiye wariyalkaas waa in xurriyad iyo helan hadii maamulkaasi uu ay maamul markaasay saxaafadda tixgeliyo ee mudane gudoomiye waa in baaqana anoo ka dowaha magaaga ee ururka suxufiinta qaranka Soomaaliyeed NUSED waa in arantaasay ada ilaalo firmo goone adan weelato baaqana markaasay aad ku dowaada ee wariyalkan ma in ka baaqay ee dalkin dadkin shaqeeya ee hal qof ila muqof leeyin shaqada in roojidan ee undubaha saaxiibadin hadii la ka had gudubay la ka gar daranay waa in isin oo meelo roogdan shir jiraad qobtaano ka dubaadan ee kiilihir isin dhaw maysiin hirado maysiin hirkor ahani lihir han kalena ay ku korjeeyay dabcan gar darana maysiin karahana laakiin xurriyadinnan ka had gudub koromale
dabcan anka dambeyntii Cali Ciyaaso waliba taa gudoomiye ku xigeenkii ururka NUSED ee Soomaaliya ee dib walbalanjeey sida saxaafadiisa ilsiinka baajintii safka saxaafadiisa hadalan maadaama ada sheegdi intii maamulka gobolka Shabeelaha dhexe uu sagadoomiye ka iyo Cali Guud laba baaq in jeedidi ee wariyalkana markanka dambeyn baaqadan jeedi lahaytay may xitaa wariyagna firji qarad galo koran
runtii maxamed cali yunus hadii xaqiiqdana la sheego nanka maamulka iyo wariyaha meelo ku hawlgalo xiriir ku dhaxay xishmi ku dhaxay saaxiibnimo ku dhaxay gudoomiyaha nanka gudoomiyaha gobolka ahaaday ama gudoomiyaha gobolka degmada ahaaday waa in tixgelin goone iyo xiriir dhow kula dhaxeeya saxaafada waa in saxaafada ku war qaba laakiin hadda arantaa maamulka iyo wariyalka in isman dhaafeen waa arag maamulka ka qaldinya wariyalka ka saxayeen dad dhibaateysan oo Soomaali ah xaaladana nolol xumo ku duba ka arag mikrofoonka aan la saati su'aalaha way diidi oo markii dambe la irtay dadkan oo muddo wal daryeel aan han wal wariil lan hiri korma wal antan dhibaate qalabsho lan qaado korma wal idaacad lan dami korma marka maylana muddo lagu bilaabo saacadoo nosad baaqan yahay jeediyayta maamulku may ku codsadaane iniyo markaasay baaqan yoon dhignug leedan anoo markaleedka doohow magaaga ururka saxfiinta qaranka Soomaaliyeed ee nosad iyo kan guud ahaan saxafada Soomaaliya may laha maamulada ku jira dalka oo dawladda ku weynta waa iniyo tixgeliida saxafada maxamed Cali Yunis may ogta wariyalka inii la dhibaateeyo inii la dilo dad badan hadda saaxiibadaan ay gud ku jiraan nan mid dilina ilaa hadda loo ogaayna hadana maamulkii uu ka gabada fadmi na difaac afadi amnigaan xaqiiqii fadhi hadii wariyalkii xaqiiqyo sheegan in hiraay wal uu ku weelana ma wal uu garabna ka siyaana ma xoriyadda qolka saxaafada waa muqaddas xoriyadda qol yajar adduunyada oo la tixgeliyo saxaafada waliye aragta waa inii sheegta wali xaqiiqda in sheegto ay anti kale saxaafada ma in ka baaqay war walaay dalkin eeban ah in sheegtan war walaay dalkin walan dhimo in sheegtan war walaay dhibaat dalkin gliikor in sheegtan laakiin dalkin dadkin in shaqeeya tan kale shakhsiin ka xad gudub kor ma leelaa